Bounce, tu ne bounce qu'il y a moi, yeah.
Yeah, can be calling.
A DJ mwe jarana, mambo venga mbo morika u. A DJ mwe jarana, mambo venga mbo morika u. A nyamata e jarana, e jarana, e jarana. A nyamata e jarana, e jarana.
Ninamka asubuhi kwa siku la Jumatatu, ma MC wanashanga vipi waruka wapi. Mina wakati bado na hizi mati, mashuri wanipokea kwezi biti za kubansi. Nisha wapamba na nukia marashi, manguoza kupigwa pasi naelekea mahali. Wapi je kuruka kwenye party, dada songe ya kati kama mwenye bahati. Matizi wamefanya hapa roundi, wacheni haramu, huyo ni dem wangu. Najisikia tu niwe mwenye guvu, usha soma ebu jo karibu yangu.
Ajiji mwe jarana, mambo venga mbomorika u. Ajiji mwe jarana, mambo venga mbomorika u. Anyamata e jarana, e jarana, e jarana. Anyamata e jarana,
e jarana. Majorana, you got my back, mam nga podo, nyobo koni bala jo. Extremely, alum nga lope bali retired. Itumori yo mwa mwa mwa, the flows and mwaka bala king. Bongo tips, come let me show you how we do it. You wanna hate me, then you better ask your mama. Cause I sound cool like a rule. Here come, here bounce, eh, here run, eh. We chillin' on the upper class, you wanna party. Come, let's band it, we never heartless. Always on the right race, up and down. Sorority gun, my heart, kill a bone race, yeah.
Hey, hey, life has become so sweet now. I got a lot of money now, nobody can stop me now. Hey, ajiji mwa ijarana, epuwa karosi sirigini da. Epuwa karosi paper, luebe loro salaka kimuka u. Hey, ajiji mwa ijarana, mambo menga bomorika u. Hey, italaka ekauntao, nara imamu jijeni moji. Anyamata ijarana, inatika anyamata ijarana. Hey, ajiji mwa ijarana.
Ajiji mwa ijarana, mambo venga bomorika u. Ajiji mwa ijarana, mambo venga bomorika u. Anyamata ijarana, ijarana, ijarana. Anyamata ijarana, ijarana.